Chosen runs, I lend you the parable. Jinga windy upon na. Twabidi hambana. Jinga windy upon na. Erikule kaho. Twabidi hambana. Jinga windy upon na. Erikule kaho. Kimana tete nga bakali omulondo Ambu ya sire ye chirinywa ni chatondo E Toronto Tukali mkwa bituwa nga bakali melondo Kimana tete nga bakali omulondo Ambu ya sire ye chirinywa ni chatondo E Toronto Kali yomada dande maisi Manzanga kutwali kwa kazinga NC Ngeri yenga kwanzire mwa Yeah Kali yomada dande maisi Manjanga kutwali kwa kazinga and you see The true love I have for you Njinga windi hapana, hapana Mtwabidi hambana
Sanchan on the beat
Njinga windi hapana, hapana Mtwabidi hambana
Wale kijena male kabandi Itwewa vanu kanditwa male trakandi Alinga love utawa na chiro cha sandi Yendi kulwira kwenye ngendi vya nafandi Aheri kalaha nitu na utelandi Kama njenge ni kusiri ya nebandi
Gendi kusiri ya nebandi Yeah Hapana Inge hapana Inge kawendi Hapana No Hapana
For my living, baby.
Yeah, call it baby girl. Will you uncle love a baby? Go zina boat. Baby girl, let me call you a moat. Baby, every day when I see you smile, sunrise, sunset, baby girl.